Tongole ekirungamye ebyempuliziganya mu ggwanga Uganda Communications Commission UCC kirabudde emikutu gy'amawulire obuteetantala kulangirira byapa mu kulonda okwa president n'emitendera emirala nga tebannafuna byakakiiko ka byakulonda. Ssenkulu w'ekitongole ekyo George William Nyombi Tembo asinzidde mukwogerako ne bannamawulire n'ategeeza nti mu kulonda okuwedde waliwo emikutu gy'amawulire egyalabwako nga gyetumiikiriza ne gigattagatta era ne gifulumya ebivudde mu kulonda ekyobulabe eri eggwanga.
Mwewale okulangirira ebiva mu kulonda n'okuteekawo embeera egamba nti nammwe mubigattagatta mubiwa abantu obwo obumanyi tobulina ne capacity eto girina kyova olaba muntu omu mu constitution gwe baateekawo ye electoral commission fenna gwe tulinda atuwe ebyo era ne mbategeeza nti nno temugenda mu kulangirira ebintu nga temubijje mu electoral commission.
UCC era erabudde emikutu gy'amawulire egiweereza obutereevu mu bifo ebirimu obutabanguko nti abatalina tekinologiya basobozesa kusooka kuwuliriza mu bigambo ebitanayita ku mpewo kyabulabe era kiyinza okubazaalira emiteeru.